And au tau mo mo le fa ma e le tale vivini, whooping cough, ma ona a fianga I tangata. Ma o se ata fa mo mo iloto e peona pu e ina, o se video, o se pepe fato a fa nau, o lo fi nau le fia ma nava. Ina wama tua I longa ona fa vai vai e le tale vivini, ia ma o le nei ata video, ua fa matu watu e ma atua o le pepe le nei, ina ia fa nga ina e lave e ina ini so I fua a fa ona te fa funga mai, ia e tele o mauti nua po le ale tu a inga atale o lo o fa pena ona fa longo ina ina ia lo mfa nau. Ia lelo fa funga pea pe fai e fa ala watu watunga nei, ia aunga nei, ia e tau lata lata ne iai, ia masila fiai fo ise tulanga e mawaisi fso soani. O le pepe O'Reilly e, O'Reilly Hughes, e fa ato a tolu sfulu a so talu ona fa nau mai, ia e a fia loi le fa ma I lea. O ona matua lo fea ngai ma le campaign po le fi naunga le nei, ia fa manatua I pea lava pea, le ta ua o tong fitinga e peo tui pui pui, ia maisi foi. A to ai ma le fa mwe mwe na ia vea le nei video, e fe so so ani e fa ma losi le fe au, o lo lato fina wina e fa tatau le saunga le mua tangata. E fātau sanga le tēnei titi e ngoa ia Olivia Hughes o se tēnei titi fia fia ia malo uva aia le video le nei o nei le mawhaino tātou nau tau mai mua foi ia aolo iei nei audio po ono leo e mawhaino fa leo ai a lātou ta alonga mona mātua o Catherine McGuick I tua anero lātou fale le pitonu o Claremont I Perth, Australia nei Pei taila, o lea ainga o loo misi mai eile pepe tama ingo I a Riley Hughes, e na ole tolu se fulu lua aso na olai, a e toe mau mau luono na ola, o na ole tali vivini, na a fiai ya mati, o le tau sangana te nei. Talu maile a taimi wata tu fatasio na matua e atili fa malo siya tama ita I maitanga, ia fai atu I pui pui e fatatau le nei fa mai. Fai maile tinale nei o Catherine Hughes, e na tele ilo aina, e mawhai o na whaiso na tui pui pui mai le wha mai lea a o mai tanga.
When I was pregnant, Queensland was the only state in Australia offering this to pregnant women, but there were other countries around the world, so when Riley was in hospital, you know, dying, we tried to work out how this could have been prevented, and that's when we discovered that the UK, USA, even New Zealand had been doing this for several years now.
O le maua lea a inga e mana na o e tau fia isi a inga po ta mai ta I mai tanga foi, mai le misi o nei wha mtelanga o ngā. Lo awa no fo ile fai au tui pui pui e fai fua ele tuto ngia ile atunu ua toa. Ele ile vanei ona fato ama fai ona mata mata le ainga nei le video. Tahalu nei ona tupul fata vila vele tamaititi O'Reilly ma o se tūlanga le manu ya tele.
I think the big thing for us was that the videos they show before and after hospitalisation as well, and if it prompts another parent to even just take the opportunity to see a GP and ask the question if their child is displaying those symptoms, that's the reason we put it out there. We wanted to potentially save lives.
O le e nafa ma le whai o porkalame whaasanga I le te atu I wha mai pipisi I te tonu Australia se si fo o ball efa. Wa ia ta ua, o le whautuanga e sili lava le whai o le tui pui pui o le tamaititi a o maa I tanga le tina, ma o se tūlanga e ao lava o na utangia.
Previously, we were running what was called a cocoon strategy, and the goal there was to vaccinate moms and dads and grandparents and other people that would take care of the child to protect that newborn from actually acquiring it from somebody in their cocoon, in their network. Well, what we've learned is that vaccinating pregnant women, why they have the baby in utero, is much more effective because the antibodies go directly into the child to protect them when they're born rather than trying to stop them from acquiring it from someone in their environment.
Natawa for you, Paul. E fōlinga mai o le tau mawhainga o loo whea ngai nei maltinale o Catherine Hughes, ua tele so nā o ngā, ma ua si iti atu I le siria male ono se furu pasene o tina mā I tanga, ua mai ona whaia siaki ona o itu ai ngā wha mai nei. Na wha ilo fōi, o le tale vivini e tai pa a peilava o le fati mai a se ngalu, o tui pui pui o loo whaia e u ina umale ao ngā, ma awa noa I fōi le toi a fia o nisi tamaiti I lea lava wha mai.
Well, we always have some cases of whooping cough going on in the community, but there's been some increases recently that make us think that we might be due for an outbreak in the coming year or so.
O le tinale o Catherine Saia Mawale Whaelonga, o le Young Person of the Year I Western Australia, o na oana tau mawhainga, a e whaato a lua sa fulu valu te usangaro na soifua. Siria ma le fase fururi ma afetu I pui pui wa yetu inatu ile UNICEF ma le United Nations Children's Agency ma usidia ma le fitu se furu wafe se vanga tupe o alato mawane mo le fatupe ina o le su esuenga e fatatau ile tale vivini.
We don't have any plans to stop. We are such big believers in science and evidence-based medicine and vaccination is one of those things that's proven to work. It's safe, it's effective and it's so important that people vaccinate. So we'll continue to, I guess, keep doing what we're doing in honour of our son Riley.
Io e beo na fa'afunga mai e tāua tele le whaio le tui pui pui mō le pui pui o lau pepe pe a whaio lo e mātanga. O se tūlanga e beo na fautua ina le neiti nā e sauno mai tūlanga e beo na iei fo ilona so I fua ina ua mau mausitasio le whanau I nei whaamai pisi. Ia e pei ona tuwhatia ina nei lipoti e Ryan Emery o le SBS ia mafsosoan ia I maltatou po kalami luna whaari liwina ia awase fsosoan I fo ina mamano le tenuma la au whaafonga e maise I latou o loo tau langona ia pe tau ia I fo isina popole ngai tulanga o tale whapea e maise la fo I nei vai tau o le fsusu iai o le winga o le tau.